Mambo ya mijibu ya mipeng. Mwede wako pumzika umefika umekama game. Don't mana watu wana shine. Don't mana kila kona na yopita watu ni weng. Ukidiri utakutea. Kato na jechia kama mesha pata meya. Kwenye popoli ya keminda survey. Mzee na thilisha mikusu anadai. Sano na club wifi. Ata washka yungu ni shanga vibe. Toto shala ya beka mina ride. Na muliza nataka ni mkwangu. Eba na mina mba. Atake vingine nataka. Na yuko phone bila kuchelewa mina loto kama tumembea na sim ziko off chuma do chabani di topia na juu tumleni kama bamia mtaka lasagna slow but sure so kumvamia room some proof so tomsky to keep ya na funiki spark you and I back moja mtu bini tu you and I sick moja pop pop let you and I you and I
You're the one who might need jazz. Hook me with one more dolls. Please, one more dolls.
Bed and breakfast.